ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካቲ ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ዊጣታ ቀበያን ገጅማታ አትገልገለ ከሳ ሳላማ ፎለካ ደል ቀበያን ገሳ ሰዲት ሜትር ባንድ ዲግደሚለም ዲግደሚሽን ይፈዶሚ ተቆረጥ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታፋን ኦሮሞ አመጀልቀ ነጋን ኬኛ በከጅርተን ተስናገው ገፈቶተ ኬኛ አተሞልተን ጉያን ህራ መጅዲግደም ይሰደድ በረኩማለማ አፍሪክዳም ከሱ መስቱን ከሰነራ አንቱ ጅቤ ሆራት
ለሚወን ኢትዮጵያ አፍር ከነን ቻይና ራ ገረቢ የውፊት ዴብፈመን ቫይረስ ኮሮና አፍሸከመኒ ሩማታው ዱሃራ ተተምጅርቱ ወዱአዱኛ ፈነጃልነ ገመዳት
በረቶተ ዩኒቨርሲቲ ደምቢዶሎ እግተመን ጀደመን ላልጅሴ ሞቱማን ላልተ ጋር ትንከነኔ ጀቹና ነው አማራ በካዳዳ ከሰትሪሪገ ጌሰማጅራ ኦዱ ከሰት ገባ ሰቀምና ወይረር የዋንሳ ጎድና ቦረና ማታጥፉን ሂመመጅራ ኦዱ አቦደ ገባ ሰበልጣቀም ማንበርኖ ተሰደርካ ለማታ ጊፍት ድሮ ኢትዮጵያን ኢጃራመ ኤብፋም አባቲ ሰባሂማ ኦሮሞ ሃራኑ ደፈሙላልጅሴስ ገባ ሰብየራኑ ጠቀበቀምና ገረቦዳ ዲያታ አንቀጥ ምሮ ሰገንታ ከኛት ነወሊን ትራጀና ጉቱማ ኡዱፍ ጃልን
ለሚወን ኢትዮጵያ ፉር ከነን ቻይና አራ ቢየት ዴቢ ፈመን ቫይረሲ ኮሮና አፍሸከሙዳን ሆርዶፊ ረትገገ ፈማ ከጅሩተው ሚኒስትሪኔ ጉምሰፈያ ኢትዮጵያ በክስጀራ ገባስ እስክንድር ፍሬው ፍንፍኔራ ኤርጌፍ ኤደን በቀለ አስቂንደስት ሶራዴስ
አዱኛን ኡኩባራ ላፍዱፍካና ኮሮና ቫይረስ ፍራ ኤጉ ጅርት ጉያ ሰደሚ ሰደት እንዱረቲ ዳቢ ፈያ አዱኛ WHO ነ ኡኩባራ ቻይና ማጋለ ውሃን ጎደኑ ቤት ጠርገማን ካን ቆራቴ አማጂ ተርባ ጉያ ደሚ ተቆት እንዱረተቹ ኡኩብ ኩነኒ ኮሮና ቫይረስ ጀዳኔት ንማቃምባይ ኦገዮቲ ፈያ ኡኩብካና ላፍተርጋን ቻይና ራ ኦዶ ሄዱ ሁሉ ጅራን ኢትዮጵያ ለና ማቺ ዱፉ ዋን ዱን ተዋቹ ጅርት አክ ሚኒስትሪ ፈያት ኢፊኒስቲቲን ፈያ ኢትዮጵያ አርድዋሊን ቢየት ተመነቲ ኢትዮጵያን ኡኩብካና ቢይ ፍራ ዶዋቹፊ ነማ አፎር ዋን ዱኩፋን ፈካታ ረጠርጋኒ ሸከኔቲን ኮባት ቆራቹ ጅራን ዱኩብ ሁኒኒ አከማለ ለፍከሰት ተደቹ ጅር ነምቱ ዩር ኢትዮጵያ ቲን ገርገራ ዶፉ ከናፊሳ ኦው ነፊሳ ደባለላላኔቲን ቆራቹ ጅራን ከሱመቱ ዩ ከቻይና ዶፍ ወረገማት ለላን ጩፋዩ ዱኩብ ሀነራት ተናገርታ ቱል ያክደን ሳምርካኔ ፈቹ ኮባ ቆራቹ ጅራን ተነራት ሄደን ገረሞ ሚኒስተር ፈያ ኢትዮጵያ ከሳ ዶክተር ሙኒር ካሳ ዱብፍቲ አክጀቺ ሳቲ ኢትዮጵያ ናም ቻይና ዶፉ ሊቱ ዩሮ ቦሌት ቆራቹ ጅርት ነማ ኢብካን ፈካት ረት አርጋኔለ ጃቤሰኒ ቆራቹ ጅራን ኸዲብ ኸነት ጃባታሞ ሆስፒታላት ተርጋኒ ኢብካና ደሜ ሁጀቶታ ገርገራት ወልትዱፌቲን ዮ ኢብ ኹነክ ማለት ተማተ ገባሰሞ ዋጅረሙ ሚኒስተራቲ ፈርገኔ ጀር ዶክተር ሙኒር
So upon this screening, which we have done for about more than 22,000 passengers, we found...
Yokanto hon hana nama gejibt uyuratin dufkhesa khum diddami lama chala wan shakkane ratar gnetin koran. Jari khunene inkufa khagari nafatakmale uwa kha ibi gargara khe jirulle ninjira. Kana jabe sinetin egi koran nen dubati nam Ethiopia kha khe satar gne. Koran neko bat koran chujira jir war ibi targan kanalle laboratori. laboratory africa kibat ergani qoratani jed agammatak dr munir jedetti dib korora ka errat erganin jiro dib kana wal fakkatu namo nam heddu qorachu jirani jeda WHO jedetti dib hunene mirnam hammesa hafurnam khuta lagana mamadesa wangargaratin bekan
baratota university dambidollo kanneni getaman kanilale motumman ilalcha ga attillanne jechudan bulchisananno amara magalale addada ke satirri mormi harraba ani jiru gaba saster misgana magala bahar dar rairgite soradis
worri hirir baykhunene motumman baratota na baratota university dambidollo ragara mati sanita dogalu jirani qabaman jedan kana dide setin wani sanille imberbanne odefanno gahalle ummatan kinine wani sanke jirulle mirkane sinejet bulchuti motumman anno amara hirir bahan kanratte wadubachu stadium yidu fanilleni hirir kanit bani tindu fundande nejet nanno narrir tibahani bahirda debre marcos woldia debre bran fula heddu tibahani fula dibille tirir akana khone bawusani dubato worri hirir bahirda ribba khunini jolle dubra አባኔት የነገር ገልጩ ነው ካንክ ማለ ረክሱኒ ዲሩማ ምት ይጀለዱበት ሪር ኸና ወልዳ ኢጆል ኸይማ አማራት ያመጅ ዳንጀረ ሁነኒ ሞቱማን ማንቶልቹ አክማለ ከሱመቱ ዩ ቡልቺንሲናን ኦሮሚያ ለን ኢጆል ቀባንታ ናረት ማሊ ፈቀጫል ሲምበኑ ጀቹን ዱበት ወራ ወልዲያ ትሪር ባኸሳ አክሞቱማን ኢጆል ለተን ገድኑ ለክሱ ማል ጀለ ኸሳ ምት ወከከንጀ
እኛ ልጆቻችን በአስቸኳይ እንዲለቀቁልን የፌዴራል መንግስትን ነው የምንጠይቀው።
አክጆለንቴ እንደፈኒ ገኑሪ ሰን ሞቱማ ፌዴራል አጋፍና የተጀሪ ሂሪር በኩኒን አክበረተውቲ ቀባ መንገድ ዲፋማን ወርነም ቀብሴራን ጋፋታን በረተውቲ በቀታን ምርጊሳኒ ኤገሙፊ ሞቱማን ጀርናም ቀብኸነለ ሴራን ጋፋት ማቲ ልጆለቲ ፈጊቶኮ ቢሮ ሙሜ ሚኒስቴራት ነው ያማኒ ጀሬት ነች ያው ጅራ ጀርጋባሲን ወርገን ከመከነንም ዋሽንግተን ዲሲ አሜሪካ ተቹ አርዳናሚ ሄዱ ትሪር ባይቴን ረኮ በረተውታ ካን ሂማቴ
ዩኒቨርሲቲ ድሬዳዋ ከሰት ጉሚን ነጋጋገ ፈማካ ጅሩ ዮታው ኩኒስ በረተውታ ግዱት ወልት ቢንሲ ኡማሜ ባርኖን ያዳንጭ ተቱሬ አፉራ ጋሪን ጀልቀበሙ አከደንደውፍተው አዲስ ቸኮል ጋባሴራ በከቡዋ ካንቲ ባቡልቺ ሰድሬዳዋ አቦቲ አመንቲ ማንጉዶ ታቢያ አቦቲ ገዳ ኡጋዞ ታፊ ኮሚሽን ፖሊሲ ፋዋስኒ ዩኒቨርሲቲ ቻ በካርገመኒት ስቴዲየም ዩኒቨርሲቲ ቻ ከሰት ጉሚን ነጋኩን ጋገፈመ በረቶኒ ወልት ቡይንሳፍ ሸኪ ከሳባኒ ኦቦሉማን በርኖታ ሳኔ አከቲፉፋን ጋፈተመጅራ ፕሬዝዳንቲ ኤገታን ዩኒቨርሲቲ ድሬዳዋ ከታአን ዶክተር ኡባ አደም ነገኘ ኤክሲሱፍ ዩኒቨርሲቲ ቡልቺሳ ሞራሳና ወሊን አገደን ዳሜ ታከወጀቱ ኢጆን ዱቢገሩ በረቶንቲ ተዝጋባኒ በረቹ አከተዩ በቺሰን ነሞተ ቢያ ዳዳ ከነን ቻይና ከሰቱራኒ ገረቢየ ጠሎታ ሳኒት ዴብሱን ኩን ቫይረሲ ሉቡና ማገላ ፈታጅሩ ኮሮና አከፈጨው ጎቹ ማለጀቹን ጃርማያን ፈያ አዱኛ ከከቺ ሰጅራ ገባስኒ ጃርማያ ፈያ አዱኛ ከጀዱት ቻይና ከሰት ነሞን ኩማ አፍሪፍ ዲባ አፍሪፍ ዲግደሚ ሰደድ ዱኩብቻን ከቀበማን ዶተው ከነን ከሳ ዲበቶኮፍ ጃዱ አኒሩ ከነን ብሮ አፍርተሚ ሸኒ ቢዮተ ኩደሰዲ ከሰት ቫይረሲ ከናን ቀበሙ ንብሰሜራ ቆንዳል ጃርማያ ፈያ አዱኛ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ፕሬዚዳንት ቻይና ሺፒንግ ፍአንጎ ተሰደር ካውላና ቻይና ወሊን ጉያ ሄዱፍ ቤጂንግ ከሰቲ ማሪያታ ቱራን ረኮ ቫይረስ ኮሮና ከሰቲ ፈያ ለሚ ወን ቻይና ፊ ለሚ ወን ቢያላ ከነን ቻይና ከሳት ተምቴ ጉና ከደንዳሙ ደከን ዱበተን ዱቢ ማንጃር ሚያ ፈያ አዱኛ ክርስቲያን ሊንሚር አከጀደንት
there are possibilities that also asymptomatic people so people showing no symptoms at all
namonni mallatto dukubicha hinagarsif ne dukubicha dabarsu akadanda an tubekame kun dimma ittidenyan ilal chargachu qabuf yaddesada jedaneru amma afkanin jechu dandau kanuma kawai virusicha wan bekame kesa tokko jedaneru namonni china ra garabiyo ofisa nitide bi ajran virusicha dadabarsu malu yaddon jedu mamun ifsamera ప్రెసిడెంటిన్ చైనా షిపింగ్ వైరస్ కరోనా కన్ అక్కజెచ్చ సానితి సేతన తింజెడని వామన్ సనరత్తి దూలగగ్గేసు నింజిఫన్నా జెడనిరు వైరసిన్ కున్ చైనా కేసత్తి లుబ్బున మోత దిబ్బతొక్కోవ్ జా కగలాఫతియోతో చైనా ఫద్దున్యా రత్తి మోన మోత కుమహెద్దుతు కబత్ కుబకనాన్ కబమేరా ఒడునమ్ మాఫ్కమ్ను కను
కడగే ఫతాజర్తన్ రేడియో సగలే అమెరికా సగంతాఫాన్ ఒరోమోతి ሐዋንስ ንክበ ኦሮሚያ ወራራጁ አምስ ከሱማ ጎድና ቦረና አኑቲ ህዱ ከሰት በላገ ሲሳጅራ አንጎኒ ጎድንቻ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፈከሂ ማለት ከለሰ ቆፋ አኑቲ ለማከሰት ሆማና ዋኒሳ ሙላት ሚዳን ፈጨይ አለጅሩፍ መርገሎኒ ህዱ በለሴራ ገልሞ ዳዊት ገባሴ
ሆማና ዋኒሳ ከበ ኦሮሚያ ከሱማ ጎድና ቦረና ወራራጁ አምስ ጥመጅራ ቢዮተኑላ ኬንያ ፊ ሶማሊያ ራገረ ቦረና ተከጎዳና ጅሩ ሆማና ዋኒሳ ኩን ከለሳ ፊ አራለ ጉድና ቦረና አኑቲያከል ወለ ፊ ሚወከሰት ሙለቴ ሚናኒ ፊ መርገሎኒ በለሱ አንጋውኒ አኑኒ ለሜኒ ቢዮኤፍ ዱበተኒ ጅሩ ኦቡጃርሶ ቦሩ ቡልቻና ኢልወለቲ
ቡቡሌ ቶርበላ ማውል ቱሬራ ዮካኑ ብር ደበርሲን ሆማ ብራቱ ፋንዱፋ የቹ ዲፊጂጂራቴ እኒ አዲ እኒ ጉራቺ እኒ ዲማን ቢፈከካዲን ኦማን ናናማቲ ኦሊ ላፍ ወራራ ጅራጀቹ kilmaamun isa baaye namrakisa ballin isa iddo tokkot kilometri soddo mi saddeeti hambalatu baayin isa la koosan kan jechuule baannu kuma fitilat lakama omisha ummata taafi bokolo marg muk waanin ballees ninkam baaye ballees gando takka gandinni marga hektar umshanta maultaw ballees jira ኦብሩን እኒ እርቁባቴ ዮሐን ማሳን ኤክስፔክታራ ቱርባተ ሚሰገሊበው ከእኒ በሌ ይራ ጣፊ ከመዲ ፊ ቦቆሎ ጀቹ ከናፊ ዮዲካቴ አባ ወራ torbata maulira di agamati khaini kitasan rangai
obo jarson jiratunina no homa wanisa kana rechu vialenis wanikun humna ummatati olte motummanis wankana tuachu vjecha tiyara ramadus werrukun abanne jiran haluma kana kalisa kase borna ana miotis homa na wanisa mulate biklafi minanya tafacha yale jirura balage sejira bulchana na mi obo jirma biliso hawanis nikun marro sadafof ana sane werrubatan
ara khin khisati awane su kuniyero sadafa fi gando tanaka ganda idibabo boku ba milbana nanno harat bayer de midajira ar ammo nanno magal boku rajal qabeya ganda meti asinammo ganda gomo godloni jedama gando tan karat baye bayate hadurat inaddat sochoajira qabe nu mata baye barbadeser
Obojirm waiter kampi werra wan sadab sufrata meyod betenis akas jedu
Tarkafi ni wanti fudata me yak motumati tayari ko pae jira tayari gandito khesatna no de babo turukute jira garu ammo hulis negative positive qaba yare hun yudau nanno ummati injir khabeladi injir tdau qaba garu bulte kudani shanin bod nanno sun namis beladi wan tergamuf nanno kanat ali mijan injiru ummati baye do unda wan qubato almi yaadrawan nargatini umnum namatin deemani korkoro tdanudan meesha gaman qawet duqa sudan soundi wayo daga wan baqatu bakasit walin kopane policin ogansiana walin ummat walin kopaya kasit farkafe furata jira maliak motumati dotok challada farkafe ni tayari du fera khat rugut
wajiru konnafe gumsa qabenyaw mahgudne bornas werer kanada buf malakara adatin Nami wansa galida geisu maran arataka jirufi. Motuma na moti ya ran kursa wa nisakana tibifa jira aji chumbekise. Obu maamele bakoda hugana wajiricha. Omanku neduwaan taefi. Umine na mati narechun chimadu feira ajidan. Kanafis motuma nti ya rara made kursa tibifa jira chudubatani. Sunis nano kubsa wa matatira watamu wani nkamnefi. Amma sunis rakota uledubatu. Kanafis tarkanfinti ya ran kursa bifu. Ofe gannu chimabar bada ajidan. Werera wa nisakun kesuma gudna borna rada abata injiru. Wanti ku nagara kamta ajade obo mahammed hogana wajiro konna veegumsa qabenyo ma gudna borna ga fenture
we wonni huni ni aka gavati fao auti ali to kole tsufudan a jeremeti sogajira kan qofani ti gos qaba wonni hun gos gosan amma isa kello kello wi yo dufe ni bayo balle ta keji ni sa unni ilmole dabulen tawante is sogata jerechu agranda ani tammo to sila boran chestenu bate analin danga jirana matiba hanu analin koron sila ni tangi yo sila hakke na kharana gelle borana tin ka usta se karana wa chinde danda kabachu yo khara mo yele tin ka usta se nya tin ka usta se karamo yele tin yo kabachu kana borun koron sila ni gibba jirani otosan asin seni akani akasi duste ko atam danda wan gelu ali ni tin yenu jidin jira
Gama birano bo Muhammad kan dubbatan wan warramin Angela homa wan sa kan Angela manceeti kana nis namonne kun adaba famani akata gargar sitikanna mu filala jirra ajidan werara wan sa gudne boranat gandoti sadete mi toke sitimullachus obo Muhammad dabalani himani jiru jimaata darbe jarmayan konna fi minanyata idla dunya faon werara wan sa gamfa afrika timudta jiru kuni nanno chet rakwan kida minanyata afsababa taw mala ajichun shakki kabu gaba sa ke sitipsunsa niyada tama gaba sa gale amerika Galmurait, Nairobi.
Saati nama galgala keessa lamaaf daqiiqa 44 asnu biraammoo waree booda sa'a 12 daqiiqa 44 wallee kanaan sagantaaf itti ceena.
Oh,
Tarfaa saamitikuu walla isaaf hedduu galateeffan. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Wacaaleetti manni barnootaa Ifa Salaalee kan waajjirri Giift Duree Itoophiyaa ijaarsisi har'a eebbifameera. Sirna eebba mana barumsaa kanarratti Giift Duree Itoophiyaa Adde Zinnaash Taayyaachoo barattoonni barnoota isaanii irratti akka qiyyaafatan dhaamaniiru Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Manni barumsaa Ifa Salaalee sadarkaa lammaffaa kan Giift Duree Itoophiyaa Adde Zinnaash Taayyaachoon ijaarame har'a eebbifameera. Manni barumsaa kun godina Shawaa Kaabaa aanaa Wacaalee ganda Bosoqqee Jaateetti kan inni ijaarame. Barattoonni mana barumsaa Ifa Salaalee sababa manni barumsaa sadarkaa lammaffaa naannoo isaaniitti hin jirreef daandii dheeraa deemanii fi barnoota addaan kutan bara kana mana barumsaa kanatti deebi'uudhaan barnoota isaanii itti fufanii barachaa akka jiran himan.
Dasana Saffaan jedhama. Barataa kutaa 8ffaa. Silaa ani muka xurri tan baradhadhee yaadeetu. Mukti xurri baay'ee narraa fagaata. Silaa achi taa'ee mana kireeffadhee taa'a. Ammaas dubartaa tanaan dubarimmooyyuu achi ammaas baay'ee nan dhibu yookaan dhufee barachaa jira. Baay'een itti gammada bakka manni barumsaa kun ijaarra. Akkuma beekamu barattoonni akka maatii isaanii birallee taa'anii barachuu danda'an asitti dhiyoo waan ta'eef barattoonni maatii isaanii bira taa'anii ni baratu. Manni barumsaa kun mannoon barnoota kaanirraa baay'ee adda ta'ee kan jirudha. Baay'ee barataa hawwatu waan ta'eef barattoonni argamanii barachuu danda'u jechuudha.
Manni barumsaa kun barattoota aanaa Wacaalee dabalatee aanota ollaa, aanaa dubar akkasumas magaalaa muka xurrii fi kanneen biroo kan aanaa kana daangessaniif carraa akka uumes barattoonni kun himaniiru. Manni barumsaa kun giddugaleessa qorannoo fi qo'annoo akka ta'uuf biiroon barnoota Oromiyaas deeggarsa barbaachisu ni taasisaa jedhan itti aanaan biiroo barnoota Oromiyaa obbo Alamaayyuu Asaffaa sirna eebba mana barumsaa kanarratti argamanii haasa'aa yeroo taasisan.
Barnoonni biyyi tokko guddattee, biyyi tokko badhaatee, badhaadhinni biyya tokkoo kan ittiin mirkanaa'u sammuu misoome qofaan. Qulqullinni barnoota illee kan mirkanaa'uu danda'u akkaataa dhaloota itti kunuunsinu, akkaataa dhaloota gara mana barumsaa itti finnu, akkaataa ijoollee hin baranne keessattuu ijoollee sadarkaa lammaffaa ga'uu dadhabdee qeettaftu qeedhaa baafnee kan barnoota isaanii addaan kutan gara mana barnootatti isaan deebisnee kunuunsinee akka biiroo barnoota Oromiyaatitti, akka mootummaa naannoo Oromiyaatitti, akka qaanqeetitti qabannee ibidda guddaatti ceesuu kan dandeenyu, milkaa'ina guddaatti ceesuu kan dandeenyu dhaloota irratti yoo hojjenne duwwaadha.
Manni barumsaa kun qabeenya uummataati. Kanaaf uummanni naannichaa kunuunsuu fi eeggachuu qaba jechuun barattootaaf barumsa kan dabarsan ammoo Giift Duree Itoophiyaa Adde Zinnaash Taayyaachooti.
Tilikuun adara amilaachuu nagar binoorani tumirti beeytu yaraasaachuu noo. እንደተባለው ከመንግስት በጀት አይደለም የተሰራው ከውጭ ባገኘውት ፈንድ ነው የተሰራውና አደራ ማለት ምወደው እንደራሳቹ አድርጋቹ እንድትይዙ
አማና ጉዳ እስንንጀቹ ከንበርባዱ ማን ይበርምስቻ ከንከሰኒዳ አኩመ ጀደሜ ባጅተ ሞቱ ማራሚት ከንንትን ኢጃራሚ ፈንዲ ቢያላራ ከንነርገጤኒ ከንንጀተሚ ከናፍ ኢማና እስንንጀቹ ከንበርባዱ አከ ከንከሰኒት ቀበዳ በራቹን ዋን ጉዳ namni yoo barate biyya bulcha, namni yoo barate nama gargaara. Maatis gargaaruu ni danda'a. Kanaaf barattoonni barnoota keessan qofaa irratti akka xiyyeeffattan, barnoota keessaniif yeroo kennitanii akka barattan imaanaa isiniin jechuun barbaada. Manni barumsaa kun baasii birrii miiliyoona 13 fi 1800 waliin kan ijaarame yoo ta'u, maddi maallaqa ijaarsa kanaas deeggarsa maallaqa biyyoota garaagaraa irraa argameen akka ta'es waajjirri Giift Duree Itoophiyaa ibsee jira. Manni barumsaa Ifa Salaalee daree barnootaa 16 kutaa yaalii 4 mana kitaabaa tokkoo fi kiliinika barattoonni itti yaalaman dabalatee wantoota manni barnootaa tokko guuttachuutii qabu guuttatee kan ijaarame ta'uu sirna eebba mana barumsaa kanarratti ibsameera. Manneen barnootaa waajjirri Giift Duree ijaarsaa jiru keessaa manni barumsaa Ifa Salaalee isa jalqaba eebbifame akka ta'es ibsameera. Manni barnootaa sadarkaa isaa eeggatee fi waan guuttachuu malee guuttatee ijaarame Ifni Salaalee qulqullina barnootaa eegsisu keessatti gumaacha guddaa qaba jechuudhaan barsiisonni raadiyoo sagalee Ameerikaa dubbises ibsaniiru.
Maqaan koo barsiistuu Sannaayit Kataman jedhama. kana no jeddu sitti antu mana barumsa kana ta yeti manni barumsa kun sitti jaramu saati gamachu guddatu no tiraga rakko ummata kenya baaye ni furajene yana furera sargine rasi kanan be kan baratu cimtu baratu ko asmana barumsa elementary rombarti sature yeromu ka turi demte barat jolleni rabuti da fialani qodan bu tamujete kan bishani tiragtanan be qabata malan jechu amma garu baratun kun ka komsa shetin high schoolim ka turi tibara chaajerti toko crime mana kuma yadda mu dibba ja dibba tolo dibba saddeti inni kun immo barata kana fi humna mati sawalin hindemu baratoni hammataati baratani hammataati afa hammataati baracha akkasuma jedani barnota keso luqani darbu male barnoni barata keso luqan turrecho kun baaye rakko isa sana ma hirater
manni barnota wajir gifti dure ijaarsa juru keessa manni barnota ifasalale ijaarame ta jajila kan qaqqabe isa jalqaba ta unsas eramera Gabas Radio Segala Amerika Tips Sahai Damto Mpinira.
Kata gajutkan Radio Segala Amerika Sagantafan Oromot. Wahyum Mata Oromo Kanabek Tulat. Abani Televisiona Haran Finfinne Integrated Broadcasting FIB jedhamu dilbata darbe jechuun akka lakkoofsa Itoophiyaa majjii 17 bara 2012 eebbifame hojii eegalee jira. Akka walitti qabaaniif daayirektarri dhimma seeraa boordii dhaabbatichi ittiin buluu kata'an obbo Lammii Tasfaayee Fidaa jedhanitti FIB'n Itoophiyaa keessatti miidiyaa televiziyoon afaan Oromoo tamsaasuuf dhaabbate jaaffaadha. Naakoor malkaat obbo Taayyee Bilbilaan dubbiseenuuf erge sirna eebba dhaabbatichaa dilbata darbe geggeeffame ibsuudhaan jalqabu.
Yes, internet digital broadcasting ini amati gabung serba kini. Episinnya, bensinnya, alat tim bensinnya salah adati. Kepada media umat atau antai ini umat kita, namota umat kan abu abu tujuh pusat. Kure eba undesine itu tegara oleh episinnya guriti atletiksi dia Kenya atletiksi Oromo atlet Israel Nisa Ayu Doktor Gamachu Magasa akasumas Abakar Kenya Profesor Bumadin Abdulwahab kanjira mantan kun sadan kore eba media Kenya kanu episan jenis awas ram media awas awam tadi bila ada tni episin Israel tu dah akasumas naib pasarati kamu mendekatkan kita pada rindu perkara tu ni polis macam Oromiasi gara ada masalah tu ni sebenarnya karena deggiru tani hala bareeda tayin artistoonni oromo jiru jedhama hundi isaanii bakka argamanitti haala bareeda tayin yaada namaatti toluuni eebbataa kaleessatu gurra jechuudha amma hojii jalqabnee jirraa jechuudha.
Kaayyoon hundeeffama Finfinnee integrated broadcastingii maalirratti kan inni hojjechuudhaaf fuuleffatee jiru?
Finfinnee integrated broadcastingii ni miidiyaa qonnaan bultoota hedduun abbaa aksiyoonaa keessa ta'anii keessatti argamaniidha. Qonnaan bultoota kana dursinee tu miidiyaa kana hundeessin qabiyyee isaaniirraa lafa isaaniirraa akka isaan hin buqqaanee fi isaanii ni hayyama investimentii baasnee fi hojii investimentiitti bobba'anii warra jiran isaantu miidiyaa qonnaan bultoonni banataniidha. Hirmaannaa qonnaan bultootii persentii 90 hirmaannaa qonnaan bultootaatiin kan hundeeffameedha. Persentiin 10 immoo pirofeshinaalonni adda addaa itti dabalamanii kan hundeeffameedha. Kaayyoon isaa inni bu'uuraa waan amantii waan siyaasaatu hin ta'ine waan jastisii wajjin wal qabate haqa qotee bulaan haqa isaa falmachuu akka danda'u hojimaatii. Sirnoonni haaloonni seerroowwan qotee bulaatiin buqqisaa turan akka fooyya'an qotee bulaan bakka miidhaan isa adda addaa isa rage irratti aksesii bal'aa hin qabu yaada isaa mormii isaa dhageessifachuudhaaf hawaasa biraan gahachuudhaaf mootummaa illee qaqqabsiifachuudhaaf aksesii hin qabu ture akka qotee bulaatti biyya keenya keessatti hojii hojjetanii fi rakkoo isaan mudatu rakkoo bulchisa gaarii haqa seeraan ala buqqa wajjin wal qabatee qabeenya isaanii seeraan ala harkaa fuudhamu wajjin wal qabatee kaffaltii beenyaatii wajjin wal qabatee miidhaa isaan gahu kana qaama dhimmilaallatu qaqqabsiifatanii rakkoon isaanii akka hubatamu gochuu irratti ni hojjenna. Deebinee dhimmoota seeraa irratti barsiisoo warra ta'an biyya keenya keessatti olaantummaan seeraa akka mirkanaa'u akka kabajamu sagantaa gaaddisaa haqaa kan jedhamu ni qabaanna akkasumas kuula shaggar kan jedhamu baay'ee Finfinnee kana Finfinnee naannaa Finfinnee marsanii kan jiran godinaalee Oromiyaa kana fi Finfinneen kuni walitti dhufeenya isaaniif garaagarummaa isaanii akkamitti walii wajjin hojjetu misoomni isaanii maal fakkaata hariiroon isaanii maal fakkaata kana kan jedhamu wajjin wal qabeetes waan hojjennu ni qabaanna rakkoo hawaasummaa uummata keenya akka walii galaatti jiru furuurrattis ni qiyyeeffannaa jechuudha rakkoo saba keenyaa akkasumas lammiilee keenya sababoota adda addaatiin biyya keessaa ba'anii gara biyya alaa jiranii biyya isaanii qabeeganii piroojektoota qotee bulaa kanaa beekumsa isaaniitiin faayinaansii isaaniitiin kallattii adda addaatiin akka tumsanii isaanii wajjin walitti fiduudha jechuudha. Uummata keenyaaf barbaachisaadha meeshaadha waan ta'eedhaa fi sagalee uummata keenyaa ta'anii sadarkaa addunyaatti rakkoon uummata keenyaa gama dimokiraasiin gara bulchiisa gaariitiin jiruu hawaasni addunyaa uummanni akka nu baru gochuu irratti akka baasu irratti cimsinee hojjechuudhaa fi miidiyaa kan keenya nu barbaachisa jennetu miidiyaa kana hundeessine jechuudha.
Namoota hedduu keessumaa dhimma aartiidhaan walqabatee hojjetan biratti akka rakkootti kan ka'u madda maallaqaa yookaan faayinaansiiti. Namoonni hedduu komii kaasuuti. Isiniinoo hanga ammaatti maaltu mudate fuulduraaf akkamiin keessa bahuudhaaf yaaddan?
Jalqabatu miidiyaa kana hundeessine resursii irratti hojjenne hojjechi maallaqa guddaa barbaaduudha. Uummata shaakalsiisuudhaa ka'ee barbaachisuudhaa ka'ee oduu hojjechuu sagantaalee isaa uummata biraan gahuudhaa walqabatee baatinni barbaachisu baay'ee akka maddisiisudha. Finfinnee Integreetii Biroodkaastiingiin chaalenjii kana jalqabumarraa waan hubanneeti mala tokko keenyatti kan jalqabne jalqaba resursii irratti hojjenna jennee magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Nifaasii Kilaaftootti pirojektii qonnaan bultoota hammate tokko hundeessine jechuudha. Lafa hektaaraa 40 magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Nifaasii Kilaaftoo jedhamu harka qonnaan bultoota keenyaa ture mootummaan beenyaa keenya qotee bulaa keenya kaasuuf yeroo inni pilaan godhee jirutti lakki iddoo kana qotee bulaan irratti ijaaramuu qaba. Qotee bulaan resursii asirraa argamutti fayyadamuu qaba. Qotee bulaan irraa buqqa'uun qabu jennee qonnaan bultoota kana erga ijaarre booda hayyamatti baasnee resursii bal'aa kana erga maqaa kaampaanii kanaatiin akka qotee bulaatti erga bilnee booddee galiiwwan adda addaa maallaqa miidiyaa kanaaf barbaachisu hundumaa erga qopheessine booddee paartiindii qabna fakkeenyaa fi waajjirri keenya leddoo sanatti jira aksiyoonii gurguruudhaanii qaamota adda addaa faayinaansiidhaan jaarmiyaa kana gargaaran ofitti dabaluudhaan ofitti gargaarsuudhaanii itti dabaluudhaan jaarmiyaa keenyatti resoorsii keenya erga guddinnee booddeetu gara miidiyaatti dhumne jechuudha. Amma miidiyaan keenya kun of danda'ee hundaa'utti Finfinneen deebiin. Elektirooniksii kaampaaniin kun Finfinnee Intergeetii Biroodkaastii kana fandi buree akka ofiisitir kaampaaniitti sappoortii godha.
Afaan Ingiliziiti maqaan isaa moggaasisa. Maaliif maqaa afaan Oromoon filanne?
Abbootiin aksiyoonaa miidiyaa kana Oromoota ta'an iyyuu malee kan Oromoo ta'u afaan Oromootiin hundeeffamu iyyuu malee resoorsii bal'aa kan argannu sadarkaa addunyaa irratti taateewwan jiran wantoota haaraa jiran hundumaa. Kan ilaalluudha jechuudha miidiyaa keenyaan kan muuxannoowwan biyya addunyaarra jiran addunyaadhaaf biyya keenya walitti fiduun xiyyeeffannoo keenya keessa jira waan ta'eef afaanni akka addunyaatti ittiin hojjetamuudhaaf haala salphaatiin irratti hojjetamuu danda'amu immoo Ingiliffa waan ta'eedhaa fi qaamota biyya alaatiin sochii Biroodkaastii kanaa hojii wal qabatte biyya alaatti goonu keessatti afaan kanaa yoo hojjenne gaariidha jenneetu gara afaan Ingiliffaatti fayyadamuu barbaanne. Gara fuulduraatti afaan Ingiliffaatiinis hojjechuudhaaf pilaan gooneetu jirra. Garuu qophiiwwan keenya oodiyensii gahaa akka argannu namoonni afaan Oromoo dandeenye sagantaalee keenya qabiyyee sagantaa keenya ergaa keenya akka dabarfatanii fi qophii tokko tokko afaan Amaariffaatiinis hojjechuudhaaf pilaan gooneetu jirra. Turee turree immoo akkuma resoorsiin keenya dabalachaa fooyya'aa deemuun immoo afaan kan biraatiif dabalaanii dadeemnaa jechuudha.
Guyyaatti sa'aatii meeqa tamsaasaa jirtu?
Ammaas isaa kan saaturee jammarra baakiloogiiwwan qopheeffannee jirra. Sagantaalee hedduu qopheeffannee qabna. Muuziqaafi sagantaa idilee FIB qopheessu kanatu Biroodkaastii gochuu agarsiisu jalqabnaa jechuudha. Buriifaanis kan saasuu jalqabna. Yeroo qilleensaan irratti hojjennu sa'aatii 24 achi keessaanii bakka sadiitti qoonneetu kontiinee sadii sa'a 8 pirogiraamota adda addaatu yeroo qilleensaa qabatanii guyyaa guyyaatti deemu jechuudha.
Maal irratti argamtu dhaggeeffattootni? Maal irratti isin daawwachuu danda'u?
Ammaaf kan irratti hojjechaa jiru yuutaal sa'aatiidha. Firiikwensiin keenya 11.78 horizontaaliidha. Hdgrimest horizontaaliidha. Asirratti daawwattoonni keenya nu arguu danda'u nu daawwachuu sagantaa keenya biyyaa keenya daawwachuu danda'u jechuudha.
Obbo Lammii Taayyee dhimma sabaa himaa Finfinnee Integrated Broadcasting irratti ibsa bal'aan alaattaniif maqaa kabajamtoota dhaggeeffattootaaf raadiyoo sagalee Ameerikaan guddiseen isin galateeffadha. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u milkaa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 fulakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22-25 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.